aka LOB Music. Too much complaint among the people who want some changes here in Uganda. Soldiers Music Empire. Mwato suvize sine guru. Mwato suvize kole nunji ne kula kulana. Mwato suvize pe umukawe de mama. Mwato suvize pe umukawe de na yes. Akaluru kalunu kakambwe muku asigala talama. Akaluru kalunu bakaita takulekera tumulekera gwe. Funa bulungi endaga muntu yo wekume bulungi era sabe mpise nungi mukasera katufu. Mulonde bulungi bale bafugeti yo kulonda omutu. Akaluru kalunu no sika kuwembeja
londa akaluru
nata siga sigo nungi tosubira kuwangula
londa akaluru
tetuli balonzi
londa akaluru londa akaluru
fetubateka yolumala temutulabanga ebisolo
londa akaluru
fetuli balonzi
londa akaluru londa akaluru.
Akaluru kalunu nsaba kabere kadembe
londa akaluru
gwata siga sigo mubantu tosubira kuwangula
londa akaluru
nawe yasige sige mvundu tosubira kumera namu
londa akaluru
ngamba tafuga bulungi mukawede tosubira kuwangula
fe tuli balonzi
londa akaluru
londa akaluru
owaboda n'omutembeyi bambi bote bakyasa omutembeyi bamunoonya bubi atembuli angu n'omutunzi w'engato w'ebibiri bunaye bamunoonya ekivunda ekiri Uganda kigoba n'embwa owaboda n'oba n'ebisanyizo bakugamba pakinga tengoye zoyambadde nyingi kumubiri musajja watu n'alajanirawo abadde yakasimbula tanafuna musaabaze yenna kyokka bo baagala mutwalo kati akalulu kalunu tuteeka okukyusa buli mbeera mu ggwanga lyaffe amasomero tegamala mu byalo byaffe oba muli ku kyeyo mufanyo ku bibuga fa bali mu byalo ne mutwerabira nti tuli bannayuganda akalulu kalunu akalulu kalunu nno akalulu kalunu nno sika kuwembeja
londa akalulu
nata siga sigo nungi tosubira kuwangula
londa akalulu
fetuli balonzi
londa akalulu londa akalulu
fetubateka yolumala temutulabanga ebisolo
londa akalulu
fetuli balonzi
londa akalulu londa akalulu
omusolo mungi ku nguudo naye ate enguudo zifuuse enguudo abasubuzi bakabulu tatadde baganda baffe banja bafudde lwakuba nguudo mbi fetubateekayo olumala temutulabanga ebisolo ye lwaki mukuŋŋaanya omusolo nga tetulaba nabyo mukola omuliro mungi mu masomero abaana baffe bayidde omuliro bangi lwakubulwa bukuumi kati akalulu kalunu nsaba tekabamu kwejjusa baganda bange kuba ffe tuli balonzi
londa akalulu londa akalulu
era akalulu kalunu nsaba tekabamu kwegayirira kuba obuyinza bwonna buli mu ngalo zo n'okusalawo kwonna kuli mu ngalo zo genda bulungi gwe londa bulungi yolonda omutuufu agwa akalulu kalunu nno sika kuwembeja
londa akalulu
nata siga sigo nungi tosubira kuwangula
londa akalulu
fetuli balonzi
londa akalulu londa akalulu
fetubateekayo olumala temutulabanga ebisolo
londa akalulu
fetuli balonzi
londa akalulu londa akalulu
wano omuchina zafuna omwezi newookola omwaka gwe toweza na kota yazo kyokka ng'oli munnayuganda kati abagwira be besiimisa ensi yaffe yozikuŋŋaanya otya ku bufere n'obubbi obuli e Uganda newookola bizinensi wano kasitekula n'omusolo gukula ffe wano tetukyalina bantu tuli bagwira mu ggwanga lyaffe kati Uganda y'abazungu londa akalulu wano esima ya miliyoni tekyakola wiiki feeka ekopi byonna medini chaina naali bagambye mukyusa obukulembeze naye awangula siyafuga wano n'atuvuga tetukyamutegeera yafuka muzungu mulonde bulungi mukana kataku akalulu kalu nono sika kuwembeja
londa kalulu
natasiga nsigo nungi tosubira kuwangula
londa kalulu
fetuli balonzi
londa kalulu londa kalulu
fetubateka yolu malate mutula bange bisolo
londa kalulu
fetuli balonzi
londa kalulu londa kalulu
esonga sezonzo kete a king lover points ngenze mukalulu manager Bosco wakabinyo eno bitsi yabademu ngoma.